war uu soo saaray madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ahna safiirka dalka maleysiya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ramlaan bin ibraahim ayaa waxa uu ku soo dhoweeyey kulamadii dhowaanahan ay yeelanayeen madasha hoggaanka qaranka ee soomaaliya si loo dardargeliyo doorashooyinka soomaaliya la rajaynayo inay ka dhacaan sannadkan 2016. goluhu wuxuu sidoo kale soo dhoweeyey sida warka lagu sheegay horumaradii siyaasadeed iyo nabadgelyadii laga sameeyey soomaaliya tan iyo sannadkii 2012, iyagoo hoosta sidoo kale ka xariiqay sidii si wada jir ah loo sii wadi lahaa yadadilada ku aadan dowladnimada dimuqraadiyadeed ee la dhan yahay, islamarkaasina loo helo doorashooyin aan mugdi ku jirin oo macquul ah. danjiraha britain ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay matthew recroft ayaa warfadiyeenka la hadlay kadib shirka ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay yeesheen ee arrimaha soomaaliya ay sidoo kale ku soo hadal qaadeen.
The Security Council remains united on this issue. We're disappointed that the elections have been delayed by a couple of months. It's really important that the new
golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay ka midaysan yihiin arrintani. Waxaynu ka niyad jabnay in doorashadii dib ay u dhacday muddo bilooyin ah. Waxaa sidoo kale aad muhiim u ah in taariikh cusub la qabtay oo doorashooyinka ay dhacayso bisha Oktoobar dhammaadkeeda oo aanay dhicinna dib u dhacyo kale, taasina waxay u sii gogol xaaraysaa in la helo doorasho qof iyo codkii ah sannadka 2020. iskasabaatee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka dhawaajiyey in loo baahan yahay in hoggaanka madasha qaranka soomaaliyeed wakhtigi ay u qabteen in doorashooyinka ay dhici doonto mudnaan la siiyo, islamarhaantaasina laga dhabeeyo doorashooyinku aan mar kale dib u dhicin. soomaaliya ayaa lagu wadaa in baarlamaan cusub ay yeelato bisha soo socota ee sebteembar, iyadoo oktoobarna la filayo in doorashada madaxtinimada ee dalka soomaaliya sida ku cad heshiiskii ugu dambeeyey ay gaareen hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalka ee soomaaliya.